Imagine to supply and supply
under G.
We move the way to find
aha. Ah.
Sasa mbona kanipo kunya tungirangu mdunguni Santa chafipi zipope wakati mwezangu simuni Ukaona bora unipitie kona usisubire foreni Santa chafipi kwechuke mapezi na nirumi ya udogoni sana Siri sandani kachandala kansusi ya kupa Siri nikikumbuka na ugopa Siri na pali, siji na gari, jumbali pali, we DJ ongeza ngoma Siri na ficha, kitu kizuri, kitu na maiti, mapesi, squeeze, noma Iti kabira gani, nyingiri mirikisha muru, utatulia salama Ini gani, ya unipige konde moyo, nisinyi kunibarawa
Iti kabira
gani, nyingiri mirikisha moyo
Yeti nini gani?
Nini gani?
Au nipige konde moyo Nisije kunibarawamba
Kama uoni kani rangi utekuta dukan Bidada yutalia yako kwa chakucha kwa chanko santan Staili zote paka mende kafandan Bidada unamzuka mpaka kuone kunya chumbani Kuna kukuna mtoto ananikesha shaba Jebani kuna ula wila waita naniwe kaba Uyo La kwanza naika chini na mtabia kongoni Ulete La pili shaba juu tuanzi mababu wewe Unatari kama umetumwa Unatari mama unanchuna leo Unatari koloni utantuma Unatari kava baku wa kitu leo
We mwze Tafanya
Mwze killing the vibes
supplier
Feeling vibes from Mose